kaimba kanyuma baby okawulire njagala nkuwa mukwano baby sikufera ku mutima gulire njagala nkusanyuse nkusanyuse baby nkusanyuse njagala nkuyimbire akaimba kanyuma baby okawulire njagala nkubulire kiri ku mutima baby nsumulule Simani wembi tandikanze no mutima kukuwa kankubulire Nari manyinte viva vipange pange vienda kwa maulire Mpaka sera bambi chibade chino maero kenchi ya tule Kaleda chika wezi tenga beya ukusatu ama tonzi kulire Ulire vigambo vyange mubutono wange nsabonsa sire Ndiwa weru wa mutima guu Ndava kaka kufuru nsagonzi gulire Siri na oche ndio chitaso vochigana chingambe nkabandule Njagala nkuyimbire akaimba kanyuma baby okawulire Njagala nkuwa mukwano baby sikufera ku mutima gulire Njagala nkusanyuse nkusanyuse baby nkusanyuse Njagala nkuyimbire akaimba kanyuma baby okawulire Boyo ontunulira nkuba mwakafana nyinga tuli famire Uwomukwano labayo amaziga genkabansa bugasangule Njagala nyige nyige biwundu ku mutima bamanye nalise mukole Nawe bakuchukula nze omutima guluma nsaba ontunulire Eddoboozi ly'omukwano gwo buli kiro ndiwulira nga limpita kale Lwakirifuna mufirenge ntonotono baby nzijukire Kyensaba nsumulule nkonkono omutima gwo baby nzigulire Singa omanye n'obwensula nze n'ebiroto byenfuna n'obimanya kale Njagala nkuyimbire akaimba kanyuma baby okawulire Njagala nkuwa mukwano baby sikufera ku mutima gulire Njagala nkusanyuse nkusanyuse baby nkusanyuse Njagala nkuyimbire akaimba kanyuma baby okawulire Omukwano sasira omutima gwange baby gwajjule mbali Gwalina okuntasa ninyiganyiga n'ofumula kale Twajjira omukwano bannange love nekusiwa togitakule Nze gwalina okuntasa oli malayika mala kulaba olonterere Wulira bannange akawoowo kobwe kantameza mwenge bigere Kale nze nanazotoka olw'omukwano gwo bedde nkusaba twogere Kyensaba nsumulule nkonkono omutima gwo baby nzigulire Gwe singa omanye n'obwensula nze n'ebiroto byenfuna n'obimanya kale Ndayidde okukusubwa obutwa mbunywerawo omulambo baguyoleyole Enzikiriza nkuyimbira akayimba kanyuma baby ku radio kawulire Njagala nkuyimbire akayimba kanyuma baby okawulire Njagala nkuwa mukwano baby sikufera ku mutima gulire Njagala nkusanyuse nkusanyuse baby nkusanyuse Njagala nkuyimbire akayimba kanyuma baby okawulire Nakuguridde naka radio ze dragon mutima fosi kakano Kakuwe n'omunango tuninga eddoboozi akayimba okawulire Ani puloka kikuba agiteke mu ebirungo byekuwomere Oba poluchesa ne leiza babuze bakubulire